kanirika kwa kita umekanirika bila wewe maisha matupu hayana thamani unajua bila wewe maisha matupu hayana thamani unajua need you girl I love you girl oh nataka nishi tu na wewe nikuonyeshe how much I care for you.
Queen of love.